yande joni wittodi e minta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Dera koye kibaruji men ni kenga ñalowma ni dira galluñumen ni jama'are e jama'are kamɓe burti to kawral mangal gaɗangal to stade général Seydou Kounté nonni ɗum do gam ɓeydango sojoji jippinɓe laamugu sembe nonni fedde CNSP nonni nonni har ko ƴewata kiri dowuji nonni maɓɓama to lanaji piroji nonni ɗum do ni ano lawol gol ni joɗɗana kinani kengal ɗum do dow ardangal sojoji jippinɓe laamugu. Yewtere men pindinol ni altinde fuu no da fiidla kiite ɗum ɗo ni hannde min gekketana dow ko ƴeewata mbiyen ni hano seedaki dow fewre tokkum on nampirtol haa laydere kibaruji men. Nder kibaruji men ni sukaaɓe jannguɓe jannde golle junngo noni ko tefooɓe talkuru BTS nonni tawtoru duni fuɗɗama nder jaadirka leydi Niger hannde subana. Nder jiɗi lamba jeego o de ñemay nonni ko tawa CG25 ɗo nder galluñemay ni fuu no wonno e hira no woɗiri. Nani ko hoorejo jiri on docteur Hawa mbiyenni Hamidu o fantini jaadimi Samira Rwafi ɗum ɗo nani ko haali.
Hannde subaka min puɗɗi tewteru BTS deta du jande faransire ɗo en gaɗoɓe tewteru du enda kamɓe keme tato e capanɗe nayono ɓe fuu du jande communication des entreprises non ɓe gaɗata joni tewteru du enda fuu no ɗon no yahira no yiɗira gaɗoɓe tewteru du endan ɓe fuu ɓe gari ƴeewoɓe tewteru du endan kamɓe du ɓe fuu ɓe gari yanne jeɗɗi e capanɗe tati mo subaka fuu tawi janngoɓe enda naati nder classe yanne jeetati tewteru du endan ɓe puɗɗino.
Nder laawol gotol gol ni sukaaɓe tefuɓe talkuru bak nonni ko hitaani ndu eɗe nogay e tati ni ɓangeere hano jannde fannu mbiye ni séri de nonni hannden suba nder jaadirka leydi Niger ni sukaaɓe ɓe ɗawi ɓe jeyi ɓe koƴƴito jannde mat nonni no gomnati hoƴiri aadi mum. Nder andinore ni lamba nogay ɗiɗi ni ko fedde soyigi leydi Niger jippinɓe laamugu gaɗi nonni CNSP ni holli wiide ni no ɓiɓɓe leydi Niger goni no mburtoro no kolla metta ɓerɗe maɓɓe dow jukkagol gol fedde CDA o waɗani leydi Niger nonni lildugo sojeji leyɗe mbiyenni fedde de nonni hona leydi Niger fuu haɗay leyɗe ɗiɗi ɗi leyɗe men ɓaleɓe nonni Afrique cakajo nonni goni no kaɓɓa anniya waddugo hippitere nder leydi Niger. Fedde sojeji jippinɓe laamugu ni CNSP ni wi gol laawol ni ko CDA o yiɗi tokka ngam leydi Niger hone wala fuu dalilaji sembenteji nonni gaɗaniɗo ni ɓe ɓeydi wiide ni leydi fuu naatuni hano gam hona leydi Niger no laasi bitte leydi gaɗiɗani haɓɓudane nonni. Nder andinore warde ni ɓe andini wiide ni nanga kenga jeegoo lewru ut nonni keeri dowuji nonni ko lanaji piroji nonni maɓɓama sai fondittol heɓama. Nder laawol gotol gol ni ko fedde sojeji jippinɓe laamu mbiyen ni laamugu dow ardangal hoorejo fedden ni waddi kaddi dow golle mbiyen ni hooreɓe sarusuji leydi Niger gonnonni no nder mum ni hoorejo mbiyen sarusi kawjiɗo hano kawrol jawdi ko hawrindeji gaeteɗi nder leydi Niger nonni anekka e fa hankasen sarusi leydi hawjini e fi moƴƴinol galluje nonni ko leydi Niger kando fa hankasen e hoorejo sarusi leydi hawjini akokkol habaruji nonni e sarusi hawjine mbiyen ni gollirɗi hano gonɗi dow jonde ko e majji nonni nder leydi ni e waddugo dabareji nonni e sarusi leydi ko golleji hano mbiyen ni golleji leydi Afrique nonni e moƴƴinol majji nonni e fa hankasen ni hano sarusi hano ɓiɓɓe leydi Niger ñanna ɓiɓɓe leydi Niger 3 e komiti mawɗo hawjine e filla sigila demal e cingol campaniji nonni e sarusi waf nonni e fa hankasen centre mo leydi hawjine ƴewtinaki e waddugo dabareji lobbi nonni dow fi denako nonni e kampani leydi hawjine lantarkiji e mbiyen ni ano jawdi wondi ley leydi nonni sarusuji ɗi kan hoore e majje ano darna golleji maɓɓe nonni. Nder kibaruji men ni har ko ƴewata fedde jinganoje ɓiɓɓe leydi ni MCP nonni kenga watti daane e himɓe galluñimay nonni kawra nder nokku stade général Seydou Kounté gam ɓeydango fedde sojeji jippimbe laamu gun sembe do gollal gal be gadi nonni der kawral gal ni jama'are e jama'are kamben kawri to hawrinde mawnede kenga jura nonni doni har ko ce wata himbe fedde hano sojeji CNSP nonni be gari to batum mawngu nonni nani famaka general Tumba Mohamed o fantini jadi min tarnan fudda Ahmed
Jani Abdurrahman ardido CNSP wi'imi halana on ko kan wonno hi'a handen wadan jeddire der teleji di endan har ko darti tittinkina ku modon dum weli dum sanne denne mido sembin ina on jaron yeso e tittinkina ku modon gu endan kan fu e duro go gonando odon gadana leedi modon aadiji modon di gaddo handen dum beedi sembe tittinkina ku sogeji ardidi leedi di endan ko wi'i dum filla so erade gada wala o wi'i fa handen aadi e tittinkina ku modon weli dum kandu nyamata amana modon Niger Lato to Niger muhimbe leedi din fugi
illa ni ko soye gippini laamu nogay e jeego lewru jiye ni ko fedde seje gindi bi en ni soje gi CNSP ni hawri bi en ni leedi din nonni don doni hawji leedi din wadi fedde cede yawo de leede ano yennange nonni gadudi ano leedi Niger ano jukagol nonni der jukagol ko gaddi gollalo wadi fedde deranide hakkeji himbe nonni de leedi Niger no watti gite doko waw doko waybe cini wadango leedi din nonni nani famaka Michael Jodi horejo fedde tournol la page Niger nonni o hokki jadi min tarnan Fuday Ahmed
comme vous le savez depuis
il laisse au djegom lewru juillet tandu ujina dit e lasso e tati leedi meden tawade fimo wala no wodi labi jukkude leedi di enda ci cedao ani jindi no wodi fille bi wadude sogeji juudode leeda yasi gam honude leedi di enda dalilaji di fu gaddi ko min bi min umum min daro min tinkinu hisinde leedi meden sarri waybe man do rompo hinji hubere yema sappo min gatti himbe balado majji fa weta ganto ganyogo hebu no ginono leedi meden wadam muude bi leedi fuuno haani duwa renude leedi cede yaw ba ko yi waddan sogeji wona leedi meden di endan cede yaw don ni ko ina himbe gam wala bawde ko wada dum leedi france kanni tawa gada ko wona no haali fu
pour voir leur intention
ngada jippino laamu ko fedde sogeji wadi nonni waddi keri leedi Niger mabbaama nonni de illa altine kerol leedi Mali firtama jadimin gondo ayeru Abdullahi Amadu yewtidi e jo en lore nonni nane bi en jol lore ko do wa himbe hakkune Niger e Mali nani famaka o hokki armée Martin
oite transport
mabbi kerol chaka leedi Niger e Mali ko leedi Niger fuddi mabbude himbe Mali natoyta der Niger minen du himbe Niger men natata der Mali faadun hewti himbe kawri sanne de kerol gol enda loreji natata burtata ko balde tati yaade nay kerol gol enda no mabbi sede sogeji nyabbi lamdi endan dar fi o enda kebani men musula majju sey bayla heba dum onti kerol gol enda nyanne altine hunne fu warti no haniri men nani beldum majju sanne ko dum onti kerol gol enda joni loreji no gada e hawartaji mubben der nokkuje fu gonga de wi ama kerol no mabbete har ko darta fi hawartaji himbe e are mubben fu no daroto
transform moste
kengan lasani tokkube dina almasifu nonni be wuro konni gorko e debbo kamben kawri burtini hala mabbe yasin do ko je wata fi leedi din nonni dun do be kawrana kambe ela alla wadda hakkilo fukin wode leedi men Niger di do ko wadino hano noga e jeego o lewru shiye non nani fama ka pasteur Mutari Manzo o hokki jadi min Asuman Musa Arzika
e kilizo yidka
himbe julirde dinaji almasifu ben fu kawri nokku gotu do enda der eglise biyetedo RM wadde julde kwata tawe jonde jam e portal warti hakkunde nimbe der leedi meden Niger latini no tawa der fi kulbini worbe e rewbe yaade e sukabe min fu kawri denne noddangal am yaade to bibbe wuro woni deni irdu e bando wari to fu mo solo majjum woni hollude dum Allah wodi de min eli do fu imonana o hebanam fi o mosola kano bibbe wuro woni mo henno mabbe fu tokkito e elude Allah to fu o wallani
kama fita
ɓeydol ceede ñamdu no woni tan no ɓeydorode leydi Niger ɗum do memi wuroji ano kewɗi nonni Malbaza Sakuru Maro Demmon Sontakina ujinaji ɗiɗi e herme amma hannden du walana ujinaji tati e keme jeeɗiɗi nonni kilo maro on do Demmo Sontakina capanɗe jeenayi nonni hannden walana herme lessoji tati Adamu Maykaa Miya lumojo noon nder wuro Malbaza nani fama ka o hokki jaadi min Asuman Moussa Arzika
bisaga harko
harkodarta fi lumako mabbol keri kodo wadi dum enda waddani men sador maji sanne ganden no botoru maro ko woni ujunaje didi e hemre hanne horrama fa ujunaje tati e kemi jeddi ayi hunne non ko hulcini sanne talkale godube semme pamaru no wodi jahambe codo kiloji maro no wodi du codo ambe botoru maro amma hanne do fu dum buri semme mabbe gonga deni wi ama gaccede endan to mawbe motobe enden ciwoy no hani be dara be jurmo talkale ayi an goddo no yinte wottay bafu e hunnuko mudun dalila caadake burna ko dun tawa der mudun hanne
sabade caadare rayuwar ta shigon
gorwal talwani no tawa der goruji diam mawdi di region mo agades no tawda diam kesam ko woni der gorwal gol dun do alla e tobole ko wada der commune on e der leydi ayir nonni fimo waddanta jon en kaligi nonni gada demal mabbe no wodiri gan himbe no gomdube ano no wonno woytoro e rafi diam der bulli mabbe non nani famaka bi en ni goto agwa amgar mala Musa bi on horejo na bi en kalodo inde ano demobe wuro gonnon e fa hanka sendin jon wuro tudum bila nani ko hokki jadi min Musa mamman
garki diele kelol gol enden min nani beldum majjum sanne min kebi dum tammudi gam min kosino ba ittude gokka diele ni wakkati mum gala ko jarna sani de min ciudi nangudo siglifen anateb tudum bila azamalek tinkinkine jeabe no kuje de enden fu no gollobe kaliji be jodi no ninon gandiyan wala ko da golle de enden anden no kuje de enden fu golle de be de enden kuje tam celi di enden du boyu hikkan non gadde di min bicci awdiri amin di wurtake amma diyam wala ko golla miden gidi gomnati wallira min wobbe amin gatti tiyoji no jarna handen ni sai min biya yettore Allah
gara jiru anzu wajen ruwa di alhamdulillah
yewtere men pindinol ni hannden haaltana do ko ƴewata seeɗa dow fewre no gacce mawɗo noon ni hano honaaki dow fewre na dekana joomum fewre e seedan jour noon ni ɗi gacceji no gacceji mawɗi noon ni ko majjinta ano gonga noon ni kotel kursery a leydi Niger ano janci nani fama ka jarɗowo a Tahir Liman Ahmed o fantini jadimin Anice Karim
l'article des sénat datol kebdi jeenay talki sare holli wiide ke sedan jori sedade do fewre wonnana do ufude gonga do hensare yes suude sariam wakkati sare wona wadena wiide gol do fi sariam
juridiction restriction
dum e holla ko seda ku gadaangu no fewre
faut d'abord qu'il y ait un acte
arande setabe gonga on anda kano jomum ufi gonga on sedo to don sede ke do salo hollude gonga on fey tawe no yakunna no yes suude sariam nene dum du wonno jomum wonjita na do salo halde ko yi e ko ni e do filla kan endam so won joomu ufa gonga o salo wurtinde gonga on endam joomu wonjita gonga on watta alaaji peneji goddi wakkati sare wonna wadam na wakkati wida gol wonna wadde do lawol sariyam
tirer la vérité devant les autorités de justice
seda ku fewrew irmu foti wodi
il n'y a pas à proprement parler
dum wala sinuji hono seda do fewr on endam kano lawol laamu resi gofu seda de fewre e do gacce pamaro seda de fewre e do nangal neddo moñintingol hala seda de fewre e do on gadol hirnyare sedade fewre sariyaji yerno kalurden jonda wittade ni no woddu ko nan sedade fewre fara himbe wuro kanyo e far lam no wodi sedade fewre fara nantingol halaji
qui concerne les entreprises
jukkol gole gaddo ri gaccede en wadante
il faut noter que suivant article
e do datol kemedide sapongol talkuru sarel holli wiide ke neddo fu gaddo sedade fewre gacce pamaro wallude neddo tumado na nangado na gonna bonnude mo no wawi nangede kasu hitande yaade duubi tati watte yoba ujunaji didi yaade ujunaji nogay sedade fewre har joomu dartine tokkine lawol dum enda wallude mo naadu ko nan du bonnude mo do sedde on don wayna ngeddu didi yaade duubi je kasu watte yoba ujunaji nay yaadi ujunaji capanɗe nayyi so on ton nanngama duuɓi joyi kasu kanko ngaɗɗo seede fewre odu konɗan duuɓi goɗɗi won ko nanguete latol keɓe ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ngol talki saria holli wiide ke e dow hirñere ceediɗo fewre nde enɗa ngam wallude naadu konɗan bonnude tuuma na nanngana dow fi hirñere nde enɗa ɗo jomum kandu ko nde heɓama fou nanguita kenani kasu duuɓi ɗiɗi yaade duuɓi joyyi watte yooɓa ujunaji sappo yaade ujunaji capanɗe jeegom ɗenini nanngaɗo on nanguira kana ɗo duuɓi sappotto e kasu kanko ngaɗɗo seede fewre odu konɗan duuɓi goɗɗi won ko
nanguete.
Tomorella domi dan ton habaruji men kirtin to jam hirti.